coldplayjams.com
Yeah. Mm. The Hustler. K-Ruff. Hey, yo, Banjo.
It's a
video. Yes, when Zang. Hapa vina sira. Munga kero ndu ex-kuli ine vina sira. Oke mpapati lesh. Gano ndi weta sira. Yes, embe wenze kongani lungu tasira. Una my new friends. Enda soche kwa sira. Nowadays na muntu sinima papatira. Sindi unani pala, waenzi papatira. What more love nowadays sima papatira. Niwe fake friends. Zona, aski chanda brana saku usati. Nino fake friends. Mfuzi, saku usati. Ise, nino fake friends. Nga Simoni mwe wa shitambala. Nivela nga Tupac. Kumut na shitambala. I'm a public figure. Nga Simoni mwe wa shitambala. My flows always hot. Ya wali zili chumbala. Vani diaka. Simfani kano shota na pali waja. Kosi waja. Disati na lenga wafike paja. Manje waja. After wapisha wafike paja. Waivara. Nga disati na lenga wafike paja. Alan town. Nipeza pa Simpson. Shilingi na wa mwewa. Whenever Simpson. Vitu vina mayopo. Chita nkuvela. Konzono wabani mbono. Dita video kutubuli. Ben and Sony. But anyway, I've gone for this shit. Hassan to make it, so go make for this shit. Nimbona zonu nye nyenga babe, nale mo chita shi. Gaven chita viku wa wawesu mkala shi. The Hassan, K-Ruff.
I love this beat. Oh, by me.
CoPlayJams.com